popile, gabe, gabe. Ti popile, popile. Que winile, winile. Que winile, gabe, gabe.
Ngicela ukuthi uhlale na ungangiyeki ngiyasimbili ra nabangani nama influence yabo ngaba nako bafuna umoshisa salethu ungawari ngalesibili yonso kwenza ama million hamina manginawo ngiphelele ngikopile hamina nginile ekancane kancane emina ngikopile emanginawo mina ngiphelele nashoti ngalutho mina ngikopile
wena sathu sami ufuna uhlale ungewami themba nami Konke lapho ngihamba khona wena ufuna uhlale ungewami Wena sendwa sami ufuna uhlale ungewami Themba lami Konke lapho ngihamba khona wena ufuna uhlale ungewami